Kandi njingo nana usalume na luto kota wazo wa mufu mangangane utani mali epepa. And she's an African baby, she's in love with the numbers. Kuyatwa bezelo mtando mbo natunga mto. Got to try and be my paper.